Say my ayahwe, 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 ayahwe. Naitwa Mr. Misifa, Misifa na sifa zangu mbili. Sifa kwanza nikipenda sisubiri. Mbiri mshamba mapenzi boya kweli. Mpaka kajara najua. We mama utani wama. Na mdogo mdogo tantwaro. Nichinje mie. Na unavochezo tantwaro. Bado ya tosha. Ongeza mpaka uone sijitambui. Nisau baba na mamote siwajui. Jamani paura utani wama. We mama utantwaro. Nichinje mie. Na unavochezo tantwaro. Jamani mie. Niso mshamba mapenzi kugombania mapenzi siwezi. Yani mie. Mindo mjinga kupenda nikisha penda waboya kishenzi. Uwe unamjua. Na kamage unamjua. Jangala kisha leo unamjua. O jamani unamjua. Na side kisongo unamjua. Wanangu wanachanja kadi. Wanachanja kadi. Wanachanja kadi. Wanachanja kadi. Wabishu wanachanja kadi. Wanachanja kadi. Wanachanja kadi. Basi twende kidimbwe tuka enjoy. Wanangu tuka enjoy. Na twende kidimbwe tuka enjoy. Wanangu tuka enjoy. Na twende kidimbwe tuka enjoy. Wanangu tuka enjoy. Jamani yo. Nande mla unapigia pigia si usubi. Mpaka simu ya jibu sio nidi. Miunofeni imenizidia. Kidimbwe mtaniwa nye. Na mdogo mdogo mtantoro. Nichinje mie. Na unavonyonga utantuaro. Jamani leo ndo leo leo. Tunacheza mpaka asubuhi. Mama leo tunaruka mpaka asubuhi. Jamani leo tunacheza mpaka asubuhi. Mama leo tunaruka mpaka asubuhi. Jamani o oh, wakari mama.
Wana ukari gani kama sima.
Wakari nye.
Wana ukari gani kama
jamani o oh, wakari mama we.
Wana ukari gani kama sima.
Sindo wakari nye.
Wana ukari gani kama sima.
Aleluya.
Amen.
Aleluya.
Amen.
Aleluya. Wanachanja kadi, wanachanja kadi, wanachanja kadi, wanachanja kadi, wabishu wanachanja kadi, wanachanja kadi, wanachanja kadi. Basi twende kidimbwe tuka enjoy. Wanangu tuka enjoy. Na twende kidimbwe tuka enjoy. Wanangu tuka enjoy. Na twende kidimbwe tuka enjoy. Wanangu tuka enjoy. Madada Masley Queen Wacheme Wakinodoni Waila Wanangu Kiomboi Mwananyama Kigogo Mbagala Wana Kamambie Masharafu Rashida Wanja Nana Mapos Mjikesho Wanangu Kwere Kwa Gen Haruna Nionzima Naji Shabara HD Nandemla Media, 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 media. And yo, Kenny, I'm going with you, OG. And yo, Kenny, I'm going with you, OG. G.